Hey, mwanangu, sina dakika mwanangu, ikikata sijui nitaongea naye vipi. Na upino tracks.
More music on DavePlay.com.
Leo. Utakam, ama mini kam. Utakam, ama mini kam. Utakam, ama mini kam. Niko zam, ama niko zam. Tukam, 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 tukam.
Utakam, ama mini kam. Utakam, ama mini kam. Utakam, ama mini kam. Niko zam.
Nika mkutano, ya nika meeting. Situ kutane, tupige meeting.
Kamzi mamo, hakilaliki. Ni makelele, ni halaiki.
Utakam, ama minikam. Utakam, ama minikam. Utakam, ama minikam. Nikwa zam, ama niko zam. Tukam, 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 tukam.
Utakam, ama mini kam. Utakam, ama mini kam. Utakam, ama mini kam. Niko zamu, ama nipo zamu. Tukam, 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 tukam.
Utakam, au kuna jam. Utakam, au una ham. Nipatam, ama si utam. Ni kwa nje au kwa ndani. Nipo nje asi uje ndani. Kuperform wana ni perform. Bibi titi Dar es Salaam. Papa pipi pali papa.
Usije nichomesha mahindi yeah. Kajafanya ni kama hindi yeah. Tuma location ifa hindi yeah. Nikutumikishe kihindi yeah. Kuchi kuchi matai. Kuichi kuichi walai. Ndichi ndichi nikupitishe kwenye miti. Mama nalipa ila misilipi.
Unashika ila misishiki.
Naivuta haivutiki.
Chupifupi ila haivuki kivipi. Utakam ama minikam. Utakam ama minikam. Utakam ama minikam. Niko zam ama niko zam. Tukam, 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 tukam.
More music on DavePlay.com.